zlatestmusic.com.
Meritali swaga KD na kubona YG's King of the Jungle Kielo Kopa Nafa JJ Zambia na kubona na kubona
wabupilo unyande unyande
wanaukabande kwa pata
wabupilo unyande
wanaukabande
wabupilo kusukulu kakusewa
wanaukabande
wabupilo kukaila kunyanda
wanaukabande
wabupilo unyande unyande
wanaukabande kwa pata
wabupilo unyande
wanaukabande
wabupilo kusukulu kakusewa
Mabupilo kilu na bene banyanda Mimezine kusina nilioka kwa Rwanda Batuko karakulu siya kutinya wanyanda Kono mazazi ya falu chitaka miwanda Iba wakana na uyo muzama na nyanda Kusa kupuma dadi mabupilo nilu nyanda Amunisie ni chela kikisaka Fakuli chachua na kuna niliwaka Sikumbwe lingi sifumuse ni nana Uziviko ni susane ni changa minanyi Sifumuse mubonanga sitata Fakuli ba wajiba nusola masitata
Mabupilo unyanda unyanda
Kikwande
chango
Maziwa. One day yellow bulera muka kuincha maziwa.